galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadka soo socda waxa uu tagayaa shirka golaha guud ee qaramada midoobe ee ka furmaya New York, halkaasi oo isugu imanayaan madaxda dunida. Waxaa weli dad badani ay xusuustaan hadalkii uu ka jeediyey sanadkii hore golahan, kaas oo uu ugu goodiyey Kuuriyada Waqooyi oo uu ku sheegay in uu markaasi burburi doono. Hadda waxaa walaac laga qabaa waxa ay noqon doonto fariinta uu sanadkan shirkaasi la tegi doono. Wariyaha v o eda uga soo waranta xarunta qaramada midoobe Margaret Bashir ayaa warbixinta nooga soo dirtay New York, waxaana laga filayaa shirka golaha guud ayayna kaga hadli doontaa. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo jeedinaya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka yaabiyey golaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa sanadkii hore.
The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice.
Mareykanka waxa uu leeyahay awood badan iyo dulqaad, laakiin waxa lagu qasbaa inuu difaaco danihiisa iyo kuwa xulufadiisa. Ma jirto wada kale oo inoo furan oo aan ka ahayn inaan burburino Kuuriyada Waqooyi. Ninkii rocketka ahaa waxa uu ku jiraa howlgal ismiidaamin u ah isaga iyo taliskiisa.
Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.
Xiriirka Washington iyo Pyongyang ayaa soo wanaagsanaaday wixii ka dambeeyey hadalka Trump uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay. Waxaa ka dambeeyey shir madaxeedkii ay Trump iyo Kim Jong Un ay bishii Juun ee sanadkan ku yeesheen dalka Singapore, laakiin wixii shirkaasi ka dambeeyey waxaa joogsaday wadahadalladii tooska ah ee labada dhinac. Shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in uu keeno fursad ay labada dhinac dib ugu laabtaan wadahadallada tooska ah. Diblomaasiyiinta ayaa u dhagataagaya khudbadda uu salaasada shirkaasi ka jeedin doono madaxweyne Donald Trump, iyagoo ka eegaya waxa muujinaya in arrinka Kuuriya horumar laga gaadhay. In kale, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ma tegaya New York, laakiin waxa uu halkaasi u dirayaa wasiirkiisa arrimaha dibadda. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi ku casuumay inay kulan yeeshaan, isagoo sheegay inuu astaan u noqon doono bilaabitaanka wada xaajood hadafkoodu yahay in hubka dhigisa dhinaca nukliyeerka lagu sameeyo Kuuriyada Waqooyi marka la gaaro bisha Januari ee sanadka 2020. iyadoo dhinaca Kuuriyada Waqooyi ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo wax ku ool ah, Iiraan sidaasi ma aha, sida uu qabo Axmed Midyaar oo ka tirsan maxadka arrimaha Bariga Dhexe.
Iyadoo xoogaa horumar ah laga sameeyey ugu yaraan dhinaca wadahadalka Kuuriyada Waqooyi, haddana dhinaca Iiraan marka aad fiiriso dib u dhac weyn baa jira.
Bishii May, madaxweyne Donald Trump ayaa ka saaray Mareykanka heshiiskii nukliyeerka ee sannadii 2015 lala galay Iiraan, wuxuuna dib ugu soo rogay cunaqabatayno. Safiirka Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa ka mid a xubnaha ugu cadcad maamulka madaxweyne Donald Trump ee sida qayaxan u dhaleeceeyay Iiraan.
Across the Middle East, Iran has trampled on the sovereignty of its neighbors in Lebanon.
Bariga Dhexe oo dhan, Iiraan waxay ku tumatay qaranimada dalalka dariskeeda ah sida Lebnaan, Siriya iyo Yeman. Sidoo kale, Iiraan waxay muujisay inaysan dan ka lahayn qaranimada Ciraaq oo ah dal marxalad adag oo siyaasadeed iyo horumar maraya.
Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa tagaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay, waxaanay u eg tahay inuu jawaab ka bixin doono eedayn kasta oo uu Trump u jeediyey Iiraan, laakiin marnaba ha filanna wadahadal labadooda dhexmara. In ka badan 125 madaxweyne, ra-iisul wasaarayaal iyo weliba boqorro ayaa ka qaybgali doona shirka golaha guud ee qaramada midoobay, laakiin waxaa jira madax dalalka ku lug lahaa heshiiska nukliyeerka ee Iiraan lala galay oo madasha aan ka soo muuqan doonin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, madaxweynaha Shiina Xi Jinping iyo hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa iyagu tegi doonay shirkaasi, iyadoo Kuuriyada Waqooyi ee Iiraan ay noqon doonaan ciwaanada harayn doona shirka. Haddana waxa ay madaxdu ka hadli doonaan arrimo badan oo cadaadis ku haya dunida, sida colaadaha Bariga Dhexe iyo Afrika, cimilada sii kululaanaysa, iyo weliba arrimaha dhinaca horumarka.
Warbixintii wariyaha v o eda ee qaramada midoobay Margaret Bashir, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobaya.